Ndibanga into yokuba mandizevota yinto yoba ndimele ilungelo lethu, ndifuna norhulumente wethu angayeki ulawo. Umahluko wam uzawuzwa ex wam uzawuzale nevoti, uza kongeza inani labantu abavotileyo ukwenzela into yoba sikhulula abantu abamnyama bangaphinde babuyele ekucinezeni. Loo nto simele indaba yovota, asifuni uyeke uvota, asifuni usoloko sivota njalo nje.